studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to bogi jande ga fandu hala mamadou samassi ko jamnyal sakrabe kedibe duubi joy ciagal ko dum sinina talkur jam e dawlan dunda woddi ben hinnaade fandaani mudu dum woni ko le tongare le mbiandi tongade centre carter dum hulita journaliste en beta ko o njottodo leddi mali wihi dum no transition o lato sababu huntade dum hore to ansongo turno jabarande holiti beta ko metti mabbe fewde ben e yirwere rafinde nagu be dardi lam ko be ben hinnaade fide dabare ben denagu e won wattu goto hojotobe be woytike ala hali wadi denagu le wuddu leddindi yalla totta ben tutude mangal pade enbe yakawere ministre habitibe ben wadi daw leddindi ciagal gawo ministre sadio camara ben yottike tumbutu hande dingon sembe kabaruji amen hande kigira kam sar sappo jeddi lewru decembre 2020 bismillah sakrabe ko fandi yar yeso le hitande 2020 bangal huncangul hore golleji talkur jam e dawral aljendu ben hojotobe hojotodo leedi mali centre carter holisi dum le tongade mabbe ben jettoberre ben martado kumpa beta ko alkamsare hande sappo e jeddi lewru decembre hitande 2020 bamako do ben de holiti wide dum no lam ko hakuna jo na wawi nawtarade hinnaade dum no fewri kadanna ko ben en maliki jallo e do fotango alsisi
duubi joyi caggal sinyingol kaldal kawrangal le leydi malindi anniyaji tewteteɗi yottaki non holitiri wiɗaton gande tiɗɗalla majjum ana wawi fawede dow taguji pelle gonɗe bamako kay nokkule goɗɗe non holitiri wiide yimɓele minnuɓe ton gande tongande holiti wiide kasen dule hitande 2020 immadaraji mawɗi gaɗɗi le leydi ni ɓeydade nyaw covid-19 o darni golleji gouvernement leydi kaye gollirde kaldal kawrangal le hitande fuu ndeɗo dewtere nde hilloji muɗum yahata deɓe jeenayi filitike do landi fuu gonnoɗi to ɗi gotel muɗum woni suɓaade yimɓe joginoɓe kaɓorɗe watta ɗum en hakkunde soldasi en kumaniɓe ndenagu le leydi le yimɓelle 1975 kaɓotoɓe juɓɓaɓe 1980 tan woni ɓamaɓe non holitiri wiide suudu moɓe noddirta centre carter so ɗum ɓettike nduɗo suudu no golle muɗum woni taykade ka holiti wiide laamu hakkundere o e wattu no kaldal kawral ngal wawi gollirede le leydi malidi jean tol hasadi conseiller le suudu noddirtendu centre carter suɓagol kaye hokkude darde mawde yimɓele jogiɓe kaɓorɗe le gouvernement o ana wawi latade sababu mawɗo mbawɗo faɓade golle kaldal kawral ngal
yalla yawinde golleji talkundu wonno yilaji ɗi centre carter holliti ardiɓe gollirde nde tiɗi ni mbiyen joingol gollirde wotere humaniɗe kabar muɗum jean tolle kasadi yo mbiyen jokkotendinowo kertaɗo to centre carter toon keɗana ko hanni suuri ibrahima maiga e dow fetango ousmane ñalbouli
on demande aux maliens de
passer en darte e himbe mali immijo no kaldal ngada ngal fa jam hebbe ngal gollirte no gasiri otto wari fa kanon ko be mali be ngada e bodo mu ben fu yalla golleji kaldal ngal an lato no jidira fa jam e denago hebbe gouvernement o kanye gube gonde le gouvernement o bajimbina koy mu ben hulitinde himbe mali no pamirta an andareni kaldal ngal be kanye halde wattu fu do kabaru kaldal ngal hulitinde golleji dibe gondi wadde kaldal ngal jaati le mudum hulitanam wiede ngal dartite kaltidal ngaɗɗal ngal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi kañumdu holliti wiide kaldal ngal ƴewte hakkillo amen won e ɗum kaddi amen yo taykitade hollitinde ko woni hakkillo amen yalla kabaru mum ana ƴewte fade hunde fuu falo e muɗum
sotrame mbawi tuttude hakkillaji moɗe dow kabaruji amen banggal bembe amen facebook kañumdu twitter projet serewollo dow almusaɗɗaji leydi ndi le hitande 2020 yaltinama keñen e wattu batu ministre en bamako ɗo ko ɓaddi millioji temeɗe jeɗɗi mbiyen kalisi sifa milliard uji temeɗe jeɗɗi kalisi sifa mbiyen ñakkata wakandinde mbiyen ɗum lamkoɓe leydi maliɓe holti wiide mbeɗa ndeɗo yulande sukurte faabaji iroji caggal leydi ndi e ko nande munɗen ndenno garan ɓeɗon on faamu e ley ko warata ko fa hande ley kabaruji ɗi ministre manggal paɗe en leydi ndi mbiyen dawi yaade mbiyen le ngallure mbiyen mboliyaɓe temetati capantati e tati mbiyen alkamsari hande sappo jeɗɗi lewru décembre hitande 2020 dawlu makko to tumbutu toon mbiyen yo humti yo mbiyen humpitade dow no worri habitiɓe fama gonɓe toon ɓe ministre sadio gamasa ministre sadio gas camara jaafo ɗon sadio camara holiti wiide mbiyen weltanke sanni no ɓe ɓeɗo habitiɓe moddi e golle o ndenno hokkiɓe aadi mbiyen faaba laam o e ley ko warta ko keɗɗanna ko heɓani eko halni keƴaɗo amen boubacar jitte e dow facitango alsisi
aujourd'hui c'est venu hande mi wari le laamu tom moktu o fami halda e soldats en gombe dobe fami haltana be wi de be jogi balligu horejo lam hakunero joko mudu fayeto premier ministre mi yihi worbe rewbe gondube imadraji mawdi won himmeji de be kolliti kimi anni wadde imadraji no yawir fami kebana dum dabere mi de nodda himbe be fu be da imadraji mudu fa wala lam hakunero yalami de keba landinde woteji no yawir mawdi latan sababu warti de jay deere be kolliti kam wi de be landini hokkude yonki mabbe le habo yalla jan ana warta le lindi
to ansongo ton jabarande wadi majere beta ko hultinde mbien yela mabbe huncangulo hore kabaru denagu nukku mabbe be njari koyre iwde kam fama be yottude yottade mbien gollirde minsuma be toti talkuru himeji mabbe hejabe lamu gonbe tunbe ibrahima sadu won kejado hala dental pelle ansongo be kedanna ko be kanni kejado amen ko halni kejado amen isufu musa traware du fotan usman nyalbuli
fewde e guikaaji ngadoji nyande fuudi hippongoji yangoji war horeji suutongoji dabaaji e gongoji himbe sembe min baawa yaade ges amé min baawa duroyde min baawa yaade lumo le lamu ansonga fu tawene police en gondo larme wondo gendarme en gondo garde national fayota de barkan e minisma ka dum fu haday himbe ansongo ko yaata lebbi jeegon joni iti dalaji gon do mubben e gatta lugo goji jemma be ngatta nyaloma le de majere mede ngada noddangu fewde e gouvernement o kanye leede pabotode darta hebinde o tidal mu mburi leemu jogala dum jabbitake taggal de majere sini be kebanay dum jogala li balde sappo e joyi min ngada imma daraj goddi ko wawi sakitirade masibaji
le wudulire malindi beedade e gidali jadinkobe be mbiyan basiji hakunde jalini mbiyan gube kaptoje dun dalike gouvernement o mbiyanno kawrute kewde e tawde fuf ndarno an hani mbiyan hejabe lamu tawa e leedi don nokuji de wadi denago woni e mudun e wi kanko kadiatu keita o lugotodo kadana kuma harni e telephone abakir ak mohammed yatara e dofesan usman yalbuli
no kaltidal waddi senina fu seniti allaji ana keddi hakkilaji ana ciedi basi o timata hakkunde gubede mede mila fa o tidal hebene jogal gube jogide kabode joppono koy mube kaborde kana lam o ya daro e darde mudum le den nokkuje hala mabbe ka an hani bamirede sobe sabi gubede koni hakkile mube yo daranade denagu jamare de seni joni be gatti hakkile mabbe lam mali o hettinata kobbe dum ana wawi wadde fa be murta be lato sattube nenno ana no watte fu wadde fa fu be kettine dare tidal o hono hebinirte jogala ko be kasindini dum darte hono tabirete no buri yafirinde du fu
hejo huma ningo yirewere jandeji jande mbiyan hakunere leede mali espagne men fuddi beta ko o do mbiyan miijo ediko mali fanda mudun woni fabade ben hebgul dabare ti alaji jande leedi mali e dul le dubi tati ino mbiyan european iti jawdi baro miloji temre jegom miloji chapande joy jungarna erman woni ben hejaro ben horejo ediko mali kelana kum hani adam amadou haydara do fastan usman nyalgudi
c'est un projet qui
yedum projet kan golude le leede didi leedi mali e espagne projet o daronto sukabe l'école kanyi njanginobe yedum projet kan golude le dubi tati ko yata sukabe famarbe e hayebe ujinaji didon kan hebude nafa o projet leede leede didi fa beydro barkantaku do dartude kabaruji yalla taggal ko be njanginete l'école e beydro fam kabaruji goddi mbawdi nafudebe li ngunda mabbe ko way latade sababu no be kibirta golle dro andal la tuddu leydi ankobe jogibe ande mbawbe nafude leydi mubben mbawbe holitinde ko woni hakkilaji mubben yedum projet mo jawdi mudum ana ya million goto euro
million d'euro
studio tamani yo faabal laamu leydi suede danemark suisse et fedde leydi europe
sengara le kabar jonne raison gadi en benno to kurito kambe transporter kanya commerce en kuribe holli bel raison sukasi holli tiwide benna murtere gol en tem turribe fa yottino ko denno moblaaji mabbe kewdi ngoni daridi le benna kirol toto duan en tour gila nyande altenere yabbine de don sappo le nay lewru decembre ndu benna denno alhali mo tourdi sane kambe chauffeurambe dum ngoni ko be holliti so ana benna kamiyoji jogidi nyamduji ben tan jabboto le duan kurito to an songo ton non bien bandiji didi mbadi be motoji hippuke do kamioji tati e gon le bien nyande alkamsare sappo woni hande kam alkamsare sappo je lew decembre to nokku le loy ben godido an songo hakke kiloji sappo den no fay goto heddake ben na fay goddum barmay ka be jaddi e kala fi yimbe le gonno be mo ben godum ko holita en timnan na kabaruji di to an fay to sikaso ton den do bien ciogu jaba kanye gobbu bien boutique sanne do wattu ben kanko kilo jaba wono do temedere e nogay warri temedere kaati sefo ben mo gabu o ben gabu ciowde de ben ewri gonnodi temede temedidi wari jonga temedere e debbe e sapu do e bi de bi kambe juraabe gonbe tobe yu batte kewal de do kule de le ben la le lumoji sikaso ton donno kambe nawtotobe kan beltani sanne o do kabaro en tuminta kabaruji amen hande holtinon tan non ba sat fu fompitare bangal bembal amen 3w.yotamani.org ma dun noddon viamu 37 321 do seda yotame den subaba